Yeah. If you keep him pushing every day, bakhona abantu abanomona, bakhona bakubamba ngenhliziyo, but akukho okudlula umkhuleko mfowethu. If you keep praying every day, I promise, akukho okunganqoba umkhuleko kuphela. Just pray, bakuthekela phansi. Just pray, bathi angeke kulunge. Pray, akunakudla endlini ma. Just pray, bantwana balambile ekhaya. Pray, ubaba akasabuyi. Just pray. Oh, just pray. Kulula manjalo, 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 kulula manjalo. Praying every day, you gonna last it and make your love. Don't trust anyone. This love of anger, I know. So long as I'm a sissy, my phone they got cool about trash. That's a shine of love, I'm gonna lose a cool head up. Keep on praying every day. Just he's making alright. Kulunkulu yakuzwa sisi, ungalahli ithemba. Akekho ongakusiza umkhuleko kuphela. Keep on praying. Akunakudla endlini ma. Just pray. Bantwana balambile ekhaya. Pray. Ubaba akasabuyi. Just pray. Just pray. Abantu banomona ngaphandle, wena phumelele ubona. Zithando zakho ziyocala, sisondele kuwe ngicela ngaba nani. Kuningi obukhuluma ngawe unganaki, cela ukhuleke ufunde iBhayibheli. Nkosi izokusiza, sisi ayinto inhlupheko yikhona. Kunakudla endlini, so ngicela ungastress. Praying to God, I hope he is listening it today. Faka iCV yabaqashi, Nkosi yona enamandla. NoJesu azange bamsale bonke abantu, nawe kuzolunga. Keep me on praying every day. I'll just pray. Bakuthekela phansi. Just pray. Bathi angeke kulunge. Pray. Akunakudla endlini ma. Just pray. Bantwana balambile ekhaya. Pray. Ubaba akasabuyi. Just pray. Just pray. Kulula manjalo.